angaine ndi magunya dirani ndi kubemba Allah kuti akutetezeni kazi wanga iwe ndawi yakwana yodi ndili uze dziko zodi ndimakukonda ndadi ndidaenda enda kudzungulira dziko lonseli ndapeza iwe weka kukhala mkazi wanga ndiwe mkazi wokongola wakhalidwe mkazi wopilira odziwa kuvala maulemu modzilemekeza ndiwe mkazi oziwa kupanga china chilichonse atamandike makolo ako adakulera bwino. Thank you Allah for this beautiful wife. She's loving and she's kind and humankind. Kazi yanga ine ndimakunyadirani ndikupemba Allah kuti akutetezeni.
Inu amuna anga lelo ndafuna kuti mudziwe kuti ndimakukondani ndi mtima wanga onse kuyambira tsiku lomwe iwe ndine tidadziwana Marila ndiwe mamuna wa chikondi uzichepesa kwa kazi wake abale yanga uma wakonda magulu wanga kuwalemekeza asikazi ya kuzuzika kumenyedwa ndamuna ao kugonekedwa kunja kwa nyumba kusaukila chikondi akabasuri ndi ofuna kulekanisa tisamale mavela vela chifukwa ama basula mankhwala achikondi ndiko kumuopa Allah ikatero tidzapambana iwe ndine mpaka kuchana.
Kazi yanga ine ndimakunyadirani ndikupemba Allah kuti akutetezeni.
Inu amuna anga ine ndimakukondani pamavuro vantendele ndizakhala nanu.
Inu wakazi yanga ine ndimakunyadirani ndikupemba Allah kuti akutetezeni.